Hooyadan Soomaaliyeed ee ku nool xariyalka barakacyalka magaalada Baydhabo ayaa la xanuunsan cudurka kadhiyo wanaaska kaasiyo walan ku qabado waayo xarumaha caafimaadka ee dalka iyo awoodda iyo qarashaadka banaanka iyo isku biida maadaama ay daruufo adag la dhacay taa ururka bilaanta degmada Baydhabo ayaa booqdeen hooyada ay ku deganta duleedka iyo waliba deeqo shil dubooyay dirsiyeena hooyadan oo waqtigan wajahay taa xaalada adaga Seynab Umar Cali gudoomiyaha ururka Baywaman ayaa ku hadalay daruufo haysada hooyadan iyo sidii ay muhiim yihiin ka taa ila garab istaaga sidii nololiye lambad baadi lahaaya
maanta halkan dibkiya runtii waa dib aad iyo aad u xanuun badan hooyo masaakiina oo tabaaleysan oo maanta garab iyo walaal iyo dadka la aheysanino reer Koonfur Galbeed le maanta haysata waxa u baahan tahay caawinaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynaynaa inuu caafimaad siiyo wax yar oo iska gargaar yara maanta keenay insha Allah ta'ala dadka muslimiinta ee Koonfur Galbeed gaar ahaan Baydhabo waxa ka codsanayna maamadan inay caawiyaan arrahimuna irhamuhum arrahman irhamuhum fil ardi irhamukum man fis samaa kulli marka isku naxariisano Ilaahay subhanahu wa ta'ala noo naxariisaya maanta ururka gudoomiyaha ururka haweenka degmada Baydhabo oo hoggaaminaysa dhamaan waxa ka rajaynaynaa ururada bulshada inay wada istaagaan hooyadan oo caawinaad oo ballaaran la gaarsiiyo ugu yaraan yaani hadii oo daawooyin iyo wax loo waayo xataa sidii oo qotulyoonkeedii iyo nadaafadeedii iyo meeshii degi lahayd iyo gurigeedii loogu hagaajin lahayd
gudoomiyaha ururka haweenka degmada Baydhabo Hindiya Isaaq Cali iyo bulshada ka baaqday in la caawiyo hooyadan oo wajahay taa xaalada caafimaad darro iyo duruufo nololeed isla markaana yahay hadda ka bilaan ahaan iyo dirsiin xoogo gargaar ee
geek wal roogne ee kaamanka magaalada Baydhabo ee duleed shee ee wal roogne maame ee xanuunsan oo naas wal qubahi cudur oo eed amniin fayl hayna oo hol sheegata dhigtanin roonayna oo eed dib qabta yel roogna hatta meel eraay usoo wali ku xishoonay intuuna meel sabar jeleysay ku korna maayna intuu video ku duubna macnaheedu wal qalbigi oo bin aadanka diidow hatta hal gabarti ay qabtana afar unug mintaan ay qabta iyangeek walna awood walna iman qofada korto iduminka iyo ku jaraan hoobisin aragtan biyo hadeediye wali waha wal eed oo qalbiga indiidow hoo un horti ilaahay wali eray madun in is gargaarno suun siin gargaare wali la faday intii maamudu waxaan wasan intii un ankan daawadii caafimaad shee jiradii intii un ku warqabno un waabe urud bulshada dhamaan oo Baydhabo ka dhisan aan oo gudoomiye haweenka degmada ah horkaho wal un ku yifad waayneeyaal wali la faday intii nis gargaar sada ganacsatada reer Baydhabo ee gabartu intii aan wadaadu intii aan kahan oo gargaaran faaalu lima yiriidu ilaahi wal al wal fado suubi hadan u si gargaare ya hadan u si caafimaad man wayna caafimaad geeka si kor laakiin may la raayso wal la faday uni wal neeto sahay amal la neeto sahay antii uu inis gargaarno la faday ay wadaadu ay han ka ho isdi caafimaad shee ilaahu meel al meel oo caafimaad shee geek rajar oo una deer si korna deer uni haween ay inis gargaarne sadha haween ka ganacsatada reer Baydhabo ee may la raayso wal geek isan san qabsado macnaha wal ku qaadsan lan idin amal wal qabsadi amal ku qaada ee ilaahi inis gargaare inis gargaarnay wadaadun walan qobaneen kulli social media lan boqol iyo tabartis lan bar sheemeel la saare lan boqol tabartis ah ka gamoy lan haan sheeshan la eroo mule lan boqol awood han ka gamoy hoob ilaahay irqeer ala sasi geek un walba mani ah hata intun dad ee geek hal min hal door mismin lam door un han shibna geek iyo walaan nagade hata idin madisin aragtan wal la qaado mule dab hata wal la xido mule garab an asoo geek hata shiitan ibi oo masadeeg ka buu hata mule aritiya dalin geek afar mintaan ee bugan saaran hin dhumo may fiiri kor dibkaas jar lambarka meelaha si saare la ala la wala tabartis ay ka caawiya salaam